Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabe kuno. Daawwattootaafi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata fulbaana 28 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 13 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu an Bafqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti haalli nageenyaa naannoo Amaaraa keessa jiru sochii gargaarsa nyaataa raabsuudhaaf akka mijataa hin taane dhaabbanni sagantaa nyaata addunyaa beeksisuu isaa, waa'ee ibsa kaabineen naannoo Tigraay baase, dooniin biyya Masirii meeshaa waraanaa fe'e Moqaadishoo seenuu isaa, akkasumas qophii torban ispoortii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjin turtan isin affeera. Oduutti darbina. Jaallannee gammadaa harkaa qaba.
Itoophiyaa keessatti waggaa dabre hojjetoonni gargaarsaa 8 ajjeefamuu fi 20 immoo iggitamuu isaanii sagantaa nyaata addunyaa beeksisee jira. Itoophiyaatti bakka bu'aan jaarmayaa kanaa Zlaatan Milinskii har'a Finfinnee keessattuu ta'uu dhufu akka ibsanitti yeroo ammaa bulchiisa naannoo Amaaraa keessa rakkoon nageenyaa jiru hojii gargaarsa namoomaa fi danqaa guddaa ta'uu ibsan. Qaamni kana keessa harka qaban hundinuu nageenya lammiiwwan nagaa fi hojjetoota gargaarsaa akka mirkaneessan gaafataniiru. Sagantaa nyaata addunyaa fi nageenyi hojjetoota isaa iddoo duraa akka qabu, balaa hojjetoota isaa irra ga'u kana hanqisuufis michoota keenya waliin hojjetaa jirra jedhan hojjetoota gargaarsaa bara darbe eeggataman 20 ilaalchisee waan bal'inaan jedhan hin qaban. Rakkoon nageenyaatu jiru jaarmayaan isaanii namoota gargaarsa barbaadan 100 keessa harka 90 dhaqqabuu danda'u isaas dubbataniiru. Baatii darbe keessa qofa bulchiisa naannoo Amaaraa, Tigraay, Afaarii fi naannoo Somaaleetti kanneen gargaarsa tattamaa isaan barbaachisu namoota 3.6 million gargaarsa raabsineefii jirra jedhaniiru. Garuu hanqinni maallaqaa mudate yeroo ammaa kanneen gargaarsa tattamaa isaan barbaachisu namoota 6 million gargaarsa argataa akkan jirres ibsan. Sababa hanqina maallaqaan kanneen manaaf qe'oo ofiirraa buqqa'an 100 keessaa harka 60 qofa gargaaraa akka jiran ibsanii ammaan boodas lakkoofsi namoota gargaarsa fedhanii dabalaa deema jedhaniiru. Namoota hanqina nyaataa hamaa qaban 10,000,000 ta'aniin alattis haala caamaa marsee jiruun keessumaa naannoo kibbaa fi kibba bahaatti rakkoon hammaachuu akka danda'u. Kanaafis namoonni 8,600,000 kanneen ta'an caama hamaaf saaxilamuu akka malan tilmaamaniiru. Sagantaa nyaata addunyaa namoota hanqina nyaataa qaban Itoophiyaa keessaa gargaaruuf hanga baatii guraan ala dhufutti doolaara 300,000 fi 41,000,000 akka isa barbaachisu ibsuusaa Gabra Mikaa'el Gabramadiin Finfinnee irraa gabaaseera.
Kaabineen bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay waldhabdee adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti uumame keessa akka hin seenne beeksisee jira. Kaabineen naannichaa ibsa dilbata kaleessaa fulbaana 12 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baaseen yeroo ammaa rakkoon haala siyaasaa Tigraay keessatti uumamee jiru rakkoo adda bilisummaa uummata Tigraay fi bulchiinsa naannoo keessatti uumame fakkeeffame wanti fudhatamaa jiru sirri akka hin taane dhabdeen siyaasaa kan uumame adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti jedheera. Kaabineen bulchiinsa naannoo miseensota adda bilisummaa uummata Tigraay alatti namootni humnoottan nageenyaa hayyootaa fi paartiilee mormitootaatiin kan hundeeffame akka ta'e dabalee kan ibsi kaabinee naannichaa rakkinicha caasaa mootummaa keessatti akka rakkina dabalataa hin uumnee fi miira tasgabbaa'aa ta'e dafi serafi sirnani akka hojjechaa jiru beeksiseera waligaltee pretoria gutummaatti ojirra oolchuudhaafi hoji danganaan nicha bakka kanaan dura turetti deebisu warreen qeesaanirra buqqaani gara mana isaaniitti deebisu dursi kennameefi akka hojjetamaa jiru kan ibse kaabineeni mootummaa tigraay akkaataa seeraatiin prezidaantii naannichaa wajjiniin ta'uudhaan muudama haaraa kennuu warreen taayitaarraa ka'uu qaban immoo kaasuudhaafi walgayii adda addaa taasisuu itti fufuusaa ibsee jira. Karaa biraatiin adda bilisummaa uummata tigraayinni Dr. Dabratsiyoon Gabramikaayiliin hoogganamu sanbata dheengaddaa fulbaana 11 bara 2014 magaalaa Maqalee 17 jechuudha magaalaa Maqalee keessatti uummata wajjin walgayii taasiseen dura taa'anii paartichaa Dr. Dabratsiyoon waldhabdeen adda bilisummaa uummata tigraay gidduutti uumame waa'ee aangoo irraa ittuu hin ta'in waa'ee kaayyoo irraa kan madde akka ta'e ibsuu isaanii Murgeetaa Tsibaa Maqalee irraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu dooniin fe'isaa Masir kan meeshaa waraanaatii fi waan waraanaaf oolu biroo fe'ate buufata doonii Moqaadishoo gahuu isaa ibsamee jira. Jaalannee Gammadaa dabalata qabdi kanarratti.
Dooniin fe'umsaa Rooroo Kaarkoo Shiip jedhamtu buufata doonii Al Adaabiyaa irraa kaatee adoolessa 22 Moqdishoo galteetti. Kilippiin viidiyoo namoota jaan arganii waraabame irratti hundaa'uudhaan meeshaalee waraanaa fi konkolaataa waraanaa dabalatee doonii kanarraa bu'aniiru. Qondaaltonni mootummaa Somaaliyaa waa'ee kanaa waan dubbatan kan hin qabne ta'us jiraattonni fe'umsa kana suuraa kaasanii miidiyaa hawaasaa irratti qoodaniiru. Konkolaattonni waraanaa gariin isaanii waan harkifamuu fi irraa dhukaasan harkisaa doonii kanarraa bu'aniiru. Garuu ministiriin ittisaa Abdul Kadir Mohammed Nur suuraa ofii fi kan ajajaa waraanaa Somaaliyaa Jeneraal Ibrahim Sheikh Muhyiddin buufata doonii Moqdishootti doonii alaabaa Masrii qabdurraa meeshaaleen kun buufamuu ilaalaa itoo jiranii feesbuukii isaanii irratti maxxansaniiru. Barreeffama irratti baasaniinis Nur faayidaa mataa keenyaa beeknaa filannoo michoota keenyaa murtoo keenya malee nama biroon ajajamuu miti jedhaniiru. Miseensi mana maree Somaaliyaa Mursaal Kaaliif hariiroon Somaaliyaaf Masrii eenyuunu ajaa'ibsiisuu hin qabu jedhan. Masriin seenaa keessatti deeggarsa waraanaa guddoo kan Somaaliyaa turte. Ji'a gahiyya keessa Masrii fi Somaaliyaan waliigaltee ittisaa kan mallatteessa yoo ta'u qondaaltonni Somaaliyaa waliigaltee qophii nageenyaa humnoonni Somaaliyaa Al-Shabaab loluuf qaban guddisuuf jechuudhaan jejaniiru. Itoophiyaan maqaa biyya addaa tokko ituun kaasiin ji'a dabre ergama haaraa gara Somaaliyaatti taasifamuun balaa naannoo sanaaf kan guutamedha jetteetti. Ibsa baasteenis Itoophiyaan ibsidiinummaa fi yaalii wareegama raayyaattisa Itoophiyaa laamshessuuf itti fufee jiru tuffachuunis nurraa eegamaa jetteetti. Osoo qooda fudhattoonni biroon naannicha tasgabii dhabsiisuuf tarkaanfii fudhataa jiranii Itoophiyaan hojii malee dhaabbachuu hin dandeessus jedheera. Moqdishoo keessa kan jiru embasiin Masri lammiiwwansaa gara Somaaliilaanditti akka hin seenne ajajuudhaan ibsa baasee jira.
Poolisiin biyya Tanzaaniyaa wixata har'aa miseensota paartii mormitoota olaanaa biyyattii to'annoo jala oolchuusaa paartiileen ibsanii jiru.
Uggurri ifatti ka'amus paartiin mormituu Chadema humnoota tikaatiin miseensoti isaa butamuu fi ajjechaa raawwatame jedhame irratti hiriira akka itti fufu dhaadatee ture. Paartiin kun akka jedhutti dura taa'ansaa Freeman Bowf, itti aanansaa Tundu Lisu lamaan isaanii iyyuu har'a to'annaa jala kan oolan yoo ta'u poolisiin jeequmsa ittisan immoo walitti qabamuu kana ittisuudhaaf naannoo ijoo magaalattii keessa buufatanii jiru. Hiriira ba'uun mirga heera mootummaa keenyaa ta'etu jiru. Humna guddaan poolisiin namoota doorsisuu fi bilisummaa keenya ukkaamsuuf itti fayyadamaa jiraachuunsa nu ajaa'ibsiiseera jechuudhaan. Mibooyin poolisiin otoo isaaniin qabiin dura deeggartootaaf himaniiruu jedha viidiyoo dhaabbatichi toora intarneetii irratti qoode. Paartiin Chadema mootummaan pireezidaantii Saamiyaa Hassan biyyattii tooftaa ukkaamsaa nama isaanii dura turan kan Joon magufuliti debisajira jechuni matan America dabalate gare wamirga dalana mafalman akasumas motu moni biyoti dia filanno nanno sadasa kesa gagge famufi filanno ligalad umabarakuma lama abdigdami shandura ukamsan haro famula alchise yaddo qaban ibsanijiru policinga masan mormin chadema hokara akatau himate ture
Israel halilla tiyara witata harara watten yotikate namotan dibbatokko ajjesu fi afriba afrimmo madesu ishe Libanos beksiste jirti odun kunis jallanirnya
kunis sababa lola danga qattamra israeli gare hidatto tezbolla gidduttu mame soda warana danga inqamne kasisa soda jedu mera waran israel qiyafata dibbasadi ol halelu sa kanibse yotaw dabati odu mot malebanan immo nanno le heddu kuta kibbabi yetti keset halella cimarra wachu sa gabasera Dubi marayat Israel Rear Admiral Daniel Hagari erga video da waraba me dabarsanin humnotin Israel Hezbollah garadache Israelit dukasu qopa kajiru wan agar sisuf debi kenud after kamfi fudatan Hezbollah missile drone fi meshale warana biro nanno civilon jiratan kesetti kusa jirajechu dan Hagari nibsani Israel lamile Lebanon nanno Hezbollah kesajiran akabaqatan gorsa jirti jedaniru kayo warana qabnunda galmanga uf socha ajir rajedan gaza kesa tamasi indigne namota boji aman hunda garabi yatti debisu fakkasumas soda bala Hezbollah amfide dabam sisuf jiraton israel kabarra nagan garamana sanit takadebian dandesisu akata es ibsaniru Hezbollah debi kenen witatarra roketawan kurna heddu Maddele warana Israel kabarratti dukafamanif debi kennu saib sera waranne tisakillensa kan Israel drone witata harqa ganam gare hidattota Iranin deggeram kan Iraq kesa jirutin furguggifame giddu sene qolachu saib sera
Aye, ama mogara gabasale Kenya afanitti cena President United States Joe Biden ya ida bata motummota gamtomani irratti diyachudani bara ango isani kesa hasa isani isa duma torban kana ta kesa tasisur afade majiru Biden walgayi kana ratti diyachu isani tini alattisi hanga ota biyottani wajjinini walargani wae imma walakesa bahai ratti akam mariyatanusi de kamera Gabastuni VOA Anita Paoli New York ra imma kana ratti gabasti qopesite jira ittanisini diata President United States Joe Biden yemmu waltaji addunya isagudda isa hoggantoni biyottan adda adda hedduminani irratti hirmatan ya ida bata motummota gamtomani irratti argamani haza tasisanu inni alana isa dumati Angon presidentumma sani wan duma barakana tumura mufjecha yeron isani ya icharratirmatan kuni addunya ratti yero muddamani gutame ta usa dubbatan abata motummota gamto manitti bakkabutun motumma United States ambassador Linda Thomas Greenfield
We say this every year.
Kana yero hunda dubbanna garu ya iwali gala da abata motummota gamto mani yero amma caala hala murtesa bi qormata anguta medura da abata embe je kumso wanefi wal abdewan iye fannafi oji barbadan qoft wanguddacha de majiran fakkata
ya ida abata motummota gamto mani kana ratti wa engaza wan ijorra jiruda ya inna abata motummota gamto mani torbandar be murto tokko dabarse jira murto israeli danga palestinota umnan qabatte kessa jiottan kuda lamman dufan kessatti akka gari lakifte batu kangafatu united states biyottani murto kana mormane kuda afur kessa ishe tokko akka linda thomas greenfield jedanitti murtichi yada united states deggertu isa falamotumma lamani yokan two state solution jedamu kani tuffatuda kani tuffateda kanafi united states kan hindegirre
Biden hasai sani ke sattin degirsa Israeli fi Ukraine fi qaban urratti akati ye fachuf de manu ibsu tintaltonni je kumsawan bakka wallam man kana jiranu yerosan presidentumma sani tumru fi de manu kanatti qormatawan gurgudda addunya kataan tiyefanna ittikennu jedame egama Jim Kessler ittiana presidenti dabata imam mata kallatti sadaffa yokin policy at serdway jedamuti akas jedan
with the middle east
giddugale sabake sa wanjiru wanbektuna tifakata akkamitti je qumsitowanna jelatee gara waranana no takkan jijjiram nabdatta kuntilma manama kam yuna tifakata sun wanta udaf de majirus jechuda
wanti tokko halana magaddisi suni ifad yemulo ligaza waggato kugutu udaf jiru kanattim ammayu namottani umna butamani fudataman ibato kota anu to anna hamas telajiru masara waita us namottan kuni akadebi anu tasisun hoji isab isadursati jeda akasumasi wali galtelola israeli fi gare hidattota kana akasumasi wali galtelola israeli fi gare hidattota dabu fi dimma utubada jetti united states jim kessler akajedanitti joe biden hasasani akata gamta fi sera addunya debisani ijaru irratti akatti fayyadaman hasadin managenya irratti yefatu wanta sisuda fi demanu fisim hoggantota biyyottan heddu irram akasimanna huwa argachu fi jiranu ibsa tintalan Jim Kessler
there is a lot of affection for him out there
biyottan heddu ke sati jalala gudda qaba duga da bakkawan indittin jallatamnis tikonni jiru
Biden walgayu motum wata gamto mane magala New York ke sati tasifama jiru kanarratti kan asa isani isatumura tasisanu qibtata boriti
aye kan odu hajirtan sagale america saganta afan romoti amma gara qopi kenya torbani ti darbina sportit atletoni ethiopia muktar idrisi fi asayechi aicheo dorgommi kilometri kudaja magala amsterdam biya netherlandi kesati tasifa miratti dorgomto tasani mo udani injifatani jiru gama biratin mo tamni premier league english torbankana ni marsha shanafafti arsenal fi manchester city ni walkitabaniru kananni fi warren bira irratti e bisana gasa gabasa sporti coppe settani sini desina kunoti
Championen Olympiki lammi Uganda Joshua Cheptegei atleti tilmama gudda kenemefi figicha kilometer kudaja NN Dam Truth Dam Lubratti hermatus moichi garu atleti Ethiopia Mukhtar Idrisitif taera dorgomi figicha biye Netherland amasirrameti figemekun atleti jejjebo hedumnan kan hermatiseda Mukhtar Idris gom sagari agarsisun kilometer jarra tilqabodani atleto takunne dursu dandeera dorgomi NN Dam Truth Dam Lub marsa sodomi sedde tafakanas deeq afurta mefrifi second mission demitu kon injivachon saati foya kambarana galme sera joshuan deeq afurta mission fi second di kudasadeetin lamafa kasumas atletin kenya matthew kimeli deeq afurta mission fi second di afurta mefrin sadafatawdan tumurera halumol fakatun drugomi dwartotanis atleti ethiopia asaye chaicho figicha kana injivachun sena harwa galme steti atletin genne kudasagali kun figicha kana deeq ashan demitu ko fi second di kudasadeetin dubarti umri kana injifatte taatetti atletin kenya gladius chepkwere deqashan demto kofi sekendi sodom jalla mafa atleti ethiopia kambra mabrat kidei deqashan temi lamafi sekendi kudatorban sadafa bodan cibneshe agarsistetti taba premier league ingrizite kudabarmo tabonni premier league torbeshan afa sambata fidirbata kalesa taba tamankesa tamni kilabonu gurgudo laman arsenal fi manchester city tiyefanna gudda argatera taba dre manchester city taba tamekun taate jejjebos kesume sera kesuma አርሰናል ተበታሳ ጨማ ትሮሳድ ካርዲዲማን ዳቡንሳ ተበተሳረት ሁንዳያ ከተበተው ድር ካሜራ ታውስ ጎምሲ ክለብ አርሰናል አገር ሲሴ ድንቅ ሲፈና ጉዳ አርገም ሲሴ ራፊ ከሩሞ ተበተውን ማይሰር ሲቲ ካናካ ሲልቫ ኮሚሳኒ ደገሰኒሩ አርሰናል ሃንቂ ነቀቡ ቆፋረት ጥይፈተ ኑቲ ቆፋ ከኛ ዋንተ በነ ፈካታ ይራጀቹን አመም አርሰናል እተሰረት ሁንዳያ ከተበተ ቀቀራ አርሰናል ኢታሪረቲ ሴና ሃራ ገልሜሱፊ ደቂቃ ቶኮ ሀፉሲ ዱመረቲ ጎሊ ጆን ስቶንስ ደቂቃ ሰገልተም ሰደተ ፋራቲ ገልቼን አከውል ቅጣ ለማፍ ለማባንፍ ታይራ አርሰናል ኤርገ ፔፕ ጋርዲዮላ ማይሰር ሲቲ ለይሱ ይልቀበን ያዝቲ ድሬታሪረቲ ሞአቴስ ሂምቤ ኩቱሬ ቶርባነርበ ቶተናም ድሬሳ አለሞቹን ኢታሪረቲ ሞቀብጥ ይቆደቹን አርሰናል እንጅፈኖ ጉዳዳ ተበደል በተከለይሳ ከምብራቲን አኩም አርሰናል ፊ ማይሰር ሲቲ ብራይተን ፊ ኖቲንግሃም ፎረስት ወልቅጣ ለማውላ ጥሙራኔሩ ሰምበደር በሞ ሊቨርፑል ቦርማውዚ ነከሱመስ ቼልሲን ዌስታምን ጎሌል ፈካታ ሲዲቭ 0 ሞክቶሳኒ የጉንጅ ፈተኒ ማይሰር ዩናይትድ ጎሊ ማሌ ወልቅጣ ክለብ ክሪስታል ፓላስ ወጂኒን በሄራ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ካና ማይሰር ሲቲን ቀብጢ ቁሰሪን ዱርሳጅራ ሊቨርፑል ፊ አስቶን ቪላን ሞ ቀብጢ ወልፈካታ ኩለማንገራገሩማ ጎሊቲን ለማፋፍ ሰደፋዩ ጉታኒ አርሰናል ቀብጢ ቁተኮን አርፋፋረጅራ ከባሰከለ አሜሪካ ቲፍቅን ዳይፍ ኤቢሳ ነገሳ ስቶኮልም ስዊድን
ዶፍቶ ተከኝ ጃለተሞ ክብጣተ ክብጣተ የሮመረ ቆጲ ከኛ ዋዩ መተሮሞ ከነበክ ቱላ ተጅን ከሴና አዳ ዱዳ ኦግበሩ አርቲ ሙዚቃ በርኖተ ከለቃፍ ጅሯ ዋሱማ ኦሮሞ ትፉለ ፈቴ ያቱረት ሃዮታፍ ኦጌ ያደዳ አከስመስ በኢሌው ጅወንሳኒ ዴስና ቶርበን ቶርበኒት ሰገንታ ከኝ ክብጣታረት ነው ይገዳ ያዶ ቆጲ ከነላልቺ ዘቀብደኒስ ሱር ሰገለን ዮካም በረፈማኑ ፈርጉ ደንዴሱ
አየ አማሞ ጋራቆፒ አዳት ጨና ነውጂን እንትራ መሐመድ ደከሞ ኢትዮጵያ ራካኤ ጋራ የመኒኒ ቀጣሙሩዳኒ ቢያ ሳውዲ አረቢያ ኤርጋሴኒ ጂአላማ ቦዳ ቃምኒ ኢሳላም ሸኤ ወጋ ለማፊ ጂኦታኒ አፍሪፊ ሆስፒታል ከሰቲ ፖሊሶታኒ መርሰሜ ጪሴጅራ ምትኩ ፍቃዱ ኢሳፊ ሀዳወራ ኢሳ ወጅኒኒ ዱበቹዳኒ ዋንቆጴ ሰቀባዲ መከነረቲ እትፉፈ ስኒዲያታ ወሊነጨቅሱ
ሙሐመድ ደከሞ ጀለም ጉዲና አርሲ ሊጣዶ ዶላር ራከኡን ካራሴራን አላፈዳላፍ ማለቀ ከፈለ ሆጂ በርባዳፍ ገረ ሳውዲ አረቢያ ከንዴም ሙሐመድ ኢትዮጵያራ ካራ ቦሳሶራን የመን የመንራ ነሞተ ዲበለ ማፍቁደንታኔ ብድሩን ፈያሙን ገረ ሳውዲ አረቢያ ትዴም ነጀል ኢርጋች ገምቦ ደገሩ አከንያዴ መናበይ ሰነኦ ሶሂንተይን ረኮ ፈያይ ሰሙደቴን ወጋለማፊ ጂኦታፉር ሆስፒታል አልፈርሻ ጪሳጅራ መሐመድ ሃሊኒ ከሰጅሩ ረክሳ ከተይፊ ቢልቢለ ፈየደሙ ፊስ ኤጉም ሰጀለዋንጅሩፍ ቪዲዮ ከነ ጋፊ አኒ ኤርጌፊ ረትሁንዳውን ወራቤ ናፈርጌ አከስጀለ
ካንቴሜ ፈሞ ደለጋቹራፍ ዲቢያበይ አጋሞ ቢያበይ አንኒ ማና ያላ ቱሬ ወጋ ለማፊ ጂአ አቦ ሰዲ አፉር ኡልታ ይቹዳ ማልቀበን ጅዋንተ ይቹዳ በከኒ ትድ ሙጂር ከቱሬ ጀላማ ኮፋ ጂር ቱሬ ታናሞ ከራማ ዴባ ቱሬ ታቺ ከየጀለ ማላላ ወጋ ለማፊ ጂአ ሰዲ አፉር አቾልታ አከታ kuma ujititti bakuma ciisu sirri gubbatti uumatee wallaalii walkaa'u waluma ka'uu dadhabee qaamni keenya hunduu achumatti na hojjechuutti bakka.
Muhammad biyyatti deebi'uullee akka barbaadu dubbata.
Viidiyoo kana akkatti waraaba jiru dirqameetu man jennaan atummaan naan jettee yeroo duraa naan jennaan waraaba jira beekta. Anammaa bakkeen jiru kuma na yaalaa jirra aga jiraanne waggaa tokko waggaa lama ga'ee waggaa lama jechuu jechuudha. Waggaa lamaaf jechaan ga'e kana keessa manni yaalaa kuni amma kun waganaa kana wanni addaan baatti sibiirraa badeef jechuudha amma yaa nagodne beektaa operaazoonni nagodne operaazoonni bakka lama nagodani kana keessa qolchi hin jiru nyaanni hin jiru kana keessa qolchi adda addaa yoo hanga fadhiqee dhuba takka hin jiru yaalanii kana keessa waraqaa waan hin qabneef akkuma argitee tirabbisee fayyitu malee waan takka hormaan hin jiru naan jedhu beektaa kanaafi. kabra makka andi mul magal tin mi chaw kana masitana kam ti usni ti hanne chudo usne cha amma kana sibira ka zalle gita hatna ne bakwara ti su iswamne ito khani ubra ti ne ito khani irga jira sheti kana ku amma dandane fomma ta kesan fi kesani hakki kuno bakkenya kuno birga kuno na ku jirtu na dalagu ka kuna sibadi agan mulu luka luka aka birga kana kan manan dalagu aliya ne kuno bakkana na gari bakkana gari la pe tokko tokko mo ka masala kan jira na gura porozoni kala mo gura ni kana gura ko ir jira wa takka takara ja na no tamma ta je ti wan te bi ak gara bi ya gaddu ti forma ta no gura je chu war wa de ka ja da sin ka
Jamila Bukato hada warra Muhammad waye abba warra she Ethiopia ra halat ya nun nafib sitetti
Magaju ya Jamila Bukato robale jirama godina arti bita ana duro rake sidrada
Abba manake gara Saudi demuti dagenye jalqaba yero demuf kae akammar yattani mal fulate deme mal wali mariyattani manabe
Ai wali mariyanne timiti na wodo kate ti gadi baye bade
Otuma bultiti wali injirtani
ozo bulti da wodi injuru na wodo kate ti gadi baye ti gara dallana timbade betani
Brime ka kafalera
Danna da rabbi kuma diddama ana ti bunsefi Aji abba rafude bunse sabba itarra. Diri kuma diddama ati ni deme achi gai.
Ijole meka wali inkabdu?
Ijole daima toko wali inkabdu. Asa diit.
Maali ngudi sajir tare mchasan?
Ani ni karkar samati kiya ta yeti akas mati ufuma kiya de wama kalsira wama delagati akas ngudi sajira vetani.
Hala abba manake Muhammad de kama amra jiro ko bakabda wali bilbiltu
ali ni rajru ba e wallahi ba e ulfate wonna ol nutta e tijenna da chubatte ka yawo dan da mi aka garu madadda bi akuma nu dan da waka inda dan ne ba ka ma guru le dan de nu na bi yamba jiro te yaro fike na janye gattu dan de nu gara biya
Me malanta era jade sinittimate wani taye sinittimate runattime me
ibe isa jalkaba ibe wallahi lugalun danne na fure sayar gudan ne tin ba e surreti mi jiya sadiji ga ya fure sayo to anu daga ina ada wala surai kar a fure so isa so argini jiya sadiji la kosine diba me baka du era jenne te rabani gana a fure sa argine tin ya surreti baka ya ba e ibe ni diko rako diga sai hiden ne baka na ukuba male ibe isa o mata ibe dar kalu
amma hospitalu ma kesa jiraachu kuba qabdu echul
hospitalu ne jiraachu kuba qabna gamma tikiya homa godun dandeenne vetani ya gamma hospital kesa jiraana unjeda tanin boda wani ni be jiru kuba qabna gamma
amma ummani dargagge sinanno sana garuma Saudi Arabia tistay garabrat goda ansaf inde mamo wan barnota taw wananno tinamni walwal ra barate hafa jira mo amma yude majira
amma akami ha bajren ni biye saba era ki saba e ulfata wan te bajren ni biye saba e amma jren ni e ulfata dargagge si si barate barusati olle ojate ujiti olle ola bade sagado waye badu bale wonni biran jiru wa biran jiru akami namya jren ni ulfata wan te biye te saba era ki sada waye badu jiran amma ti barawani wala gudate
Muhammad namonne kasa hospital ke sajirani fi mannen hidalle akajiran nafib sera imma muhammadi fi kanembro biyota kasa ud arabia ke sajirani lalchisun gamamotuma ethiopia ra director tajajile baqattota fi war baqarra debiani ad tayba hasanif bilbilus hinkasan irga barre faman amnus indebisan minister hajala ethiopia ibsagafa ebila torba bara kumalamaf digdemi afur darbe basenimmo lemile ethiopia baqattota seran ala kuma torba tamatan kannen saudi arabia kesa gara ethiopia tidebisuf hojin jalqabo musa ibsetture dabata motummo tagamto manitti manni mare mirgana moma kan baqattota gabasa adda gafa watabajji digdemi shani fi digdemi ja bara kumalamaf digdemi afur basen saudi arabia kesa tihalika bin samirgana moma baqattota ratti tasifamu balale fatamu kan qabu fi tarkan fi arifachi sa barbada jechun wamicha desera
aye sagalina america sagantan afan oromo kopi galgala kanaf kabu kanu marrawata kopi kenya ratti yada kabdanu voa afan oromo.com jedati nu erga karaa feesbuukii, tiwitarii yookaan eksii akkasumas inistoogiraamii keenyaa ni nu argachuu dandeessu. Ulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtu Tigist Gammeen. Pirooduusariin keenyaa har'aan Nigusuu Taammiree, gulaalaan viidiyoo Maatiyuu Giraant, ogeessitoonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessa turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtan maratti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bulaa.